Zay, the latest music. Brando,
DJ Alpha J.
For that new hit song. Rebo X in the building. Alongside Western General. Aston and Jay. One smash deal of a mess. Bring back to my time. Okay, yeah.
If you feel like a coolie, baby, na na kurata. Ma, baby. Na 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 na. Okay, ma, na 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 na.
Pwete, pamala toka ufela wa ikete. Kuna niwe nafanya vata kuliva nipete. Kona antile kulila kache kwenye kugete. No time kulimane wena nikuzete. Baby kia msali waka eni lata. Olijino wani noti zale za matata. Wena wapangile straight fly. Liu life wena lakache kune vadai. You look nice inge suti matai. Unane musika fama keti inge pie. Kwa
niti tate kuli baby na nakurata.
Hara to the ex, hiri ribo ex. Skavu konavo na kuli ni kuveile mwalavu. Kukukadinga manenge kuli kivazafu. Lilato kutuma manenge kuli kivadafu. Wena kishie kudizaina botela. Konavo na kuli na kona kukuvotela. Kukupanga kadizaina inge kivotela. Wava inzi fama kitu futaimu vosela. First wife ili chelo chelo laka. Wena winzi laka no anda na kupaka. Kuwena nikataka.
Ok ni jifela kikuli baby na nakurata. Ma baby. Okay, ma, na 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 na, baby, na 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 na, baby, na na kulata, na kulata, baby, na na kulata. Okay, ni chifela kikuli, baby, na na kulata, ma, baby, na 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 na. Okay, ma.
Nisile kuchitinga niyezu ze repenti. Na I regret kambene uli wa festi. Sutirela kwanu niguveni fa chest. Mufuta wonu lata wa mufuta waka. Niketi dewe na kona lika za ili zaka. Wena kikitisti type yenye lata. Structure shape au zama kivutata. Kona ovo na kuli nina na kulata. Step ya ofarodi ivanga ya lilata. Kiwe na yeni ketie my number one. Unizusi ze fazilo kuniveni fa hiyo.
Jitela kikuli baby na na kulata. Ma baby. Na 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 na. Okay ma na 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 na.
Kikutsuma, I say kikutsuma.
ZaydLatestMusic.com.